DJ Sparks. Sparks. Epic Entertainment.
Zikwe no mie, oh baby we no geshe, no geshe baby, baby no geshe, no geshe, no geshe baby, baby no geshe. Magwachu kushare na watu sitaki, oh baby. Boda boda yangu vipini pande mishikaki, siwezi. Basi no geshe, no geshe baby, baby no geshe, no geshe. No get shabby, baby. No get shabby. Raha, raha tu kukupenda na na wewe. Raha tu,
raha, raha tu kukupenda na na wewe. Raha tu,
raha, raha tu kukupenda na na wewe. Raha tu,
raha, raha tu kukupenda na na wewe. Raha tu,
unanipaga furai. Ukini acha utanipa jakalaro. Nipe mimi kwengine we useme no. Shinde ibilisi kwenye kichwa chako. Oh, 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 oh. Mi mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Mi mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Chochote tachoniambia kiwa mbali nitasubiria. Basi nogeshe, nogeshe baby, baby nogeshe, ninogeshe, ninogeshe baby. Baby nogeshe. Raha, raha tupu kupenda na na wewe. Raha tupu, raha tupu kupenda na na wewe.
Unajua ni nani beast hapa. Na level zao deadly uko unajua zina exist hata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni deadly ni jenge na V8 baba. Before they play me ni oneshe mali snakes.
Mali snakes wako.
Surgery ya utaona ma mistakes.
Inaitua surgery.
Uneza acha kukomplain.
Acha kukomplain.
Swa idanganya side ya ni main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh, oh, fire. So dry your tears, daddy don't you worry, boo boo, have no fear. Mom say figure kazi while I'm young and strong. I say for you I'll be strong for a thousand years. Stel zangu ni medley, Joshua wanga deadly. Marapo na una movie, Joshua kwanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message zawa zina ziko empty. Joshua gamzi, here I go. Yoza flow, kisho mwezi kuna tebe, but at least kuna dongo. Mazote watandika kuni diss, itabo na mbye nanya mekupea this many hits in a row, row, row. Dance for me, babe. Just dance for me, babe. Dance for me, babe. Just dance for me, babe.
Na kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha anga utaitishwa za macho. Bae mtumba ukihopa ijabeba kikulacho. Vibes tunakupa kwa unaprenda jenga haso. Lines tu sinakuja utasarenda mako. Ni like tu atakani mekawat moja mbaya hapo. Hii night kwe true adike shoji one kwa mpasho. Hii life wezi jua sote night this.
Can I be free? Relax and take it.
So my number I'm full time. Come on in, I'm a kind. Unafanya ndani na baki amzi bai.
Ase tonight we are dunda.
Undai.
Ase magialu ya dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Undai.
Ase tonight we are dunda.
Undai.
Ase magialu ya dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah.
Undai.
So my number I'm full time. Kama ni nyama I'm with kind. Unafanya ni nabaki I'm zubai.
Ase tonight we are dunda.
Undai.
Ase magialu ya dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Today.
Undai.
Ase tonight we are dunda.
Undai.
Ase magialu ya dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Oh yeah.
Undai.
Nabanya mabe.
Magida, nimeingia club hivi na kuna dema na cup easy. Kwa phone kana ita cup easy. Kwani mama, what's up bana? Nikamshow na itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwani you think I don't do you. You can tell my friend who nyima do. Hizo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwani kunua in carpet. Tonight I'm in my new khaki bed. This la lays malizing me, bana.
Dundai.
Ase tonight we are dunda.
Dundai.
Ase magialu ya dunda.
Dundai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Today.
Dundai.
Ase tonight we are dunda.
Dundai.
Ase magialu ya dunda.
Dundai.
Ase tonight.
Night we are dundai.
Oh yeah.
Dundai.
Kunywa and enjoy the night. Shika chicken wing, baby, pick a bite. Leo see my whiskey, na pick up in your light. Na feel it, una go, everything is alright. Baby, una bam bam bigi. Na vile una walk, na kudigi. Kumeni washa, give it in. Biggie, bam bam, zini fiji. Baby, una bam bam bigi. Na vile una walk, na kudigi. Kumeni washa, give it in.
Six figure, golden status, yeah, pan a gold digger.
Ooh.
Kana penda nane kipiga figa namba nane misi wezi sita sita ukipenda Mr. Mister hakuna mwingine wakileta tunazika.
Yeah. I've been bad, yeah, you do nothing fine. Yeah. I see your Gucci shoes, go to see you. Yeah. When it cold, but I don't go with you. Bad yeah. Job, so I want to fish you. Yeah. But then that bit of force make I miss you. Yeah. Busy any morning, move a DJ. Yeah. Move a freaking one, move a replay. Yeah. I like the way you shake that tape. Yeah. Yeah, bump, bump, you got that bump. Yeah. Put it on me, I'm a malasso. Go my palace, I'll embrace you. I just wanna call you out. Yeah, oh, the love of Benny Tapula Wush. What's it by now? What's the elevate? Oh, do you mean go to heaven? I'm about to tell you what to suffocate. With the bad, you wouldn't get to forget. All I told me, I'm a party with you. Oh, what told me, I'm a party with you. What the told me, I'm a party with you. Party with you, yeah, I'm a party with you.
dance for me, my baby.
Okay.
Me gonna come in at the kitchen.
Okay.
Then we manja you see me.
Okay.
Then put the food in my bed.
Pull on the wallet, pull on what you parrot.
Te quiero, te quiero, te quiero. María, María, María.
C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme s'il. La 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 la. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme s'il. La 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 la.
Maria, Maria, there's something about you giving me the boom boom side. The yo and the yeah and the way make me shiva, make a bad man cry. Oh girl, how you shake your body, make a bad man cry. Girl, how you shake your body. Ooh.
C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme s'il. La 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 la. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme s'il. La 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 la.
Te quiero, te quiero, te quiero. María, María, María. Te quiero, te quiero, te quiero. María, María, María.
Yalla.
Drop the bomb.
C'est comme ça, c'est comme s'il. La 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 la. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme s'il. La 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 la.
She call me lover man, reggae man. She call me booga man, reggae man. She call me bad man, reggae man. She call me booga man. Oh yeah, baby, you ayaga yaga yaga yo. The beauty don't they make me go low. Ayaga yaga yaga yo. And now your thing now they make me go low. Oh girl, how you shake your body, make a bad man cry. Girl, how you shake your body. Ooh.
C'est comme ça. C'est comme s'il, la 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 la. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme s'il, la 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 la.
Yalla. Yalla.
Drop the bomb.
Kashakira, nyuma mkia pweza, shepu katapira. Michi tunazozicheza kitandani funikira.
DJ Sparks.
Ameniweza na pumua kwa mipira.
Epic Entertainment.
Tena, kiuno laini, chuchu do 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 do. Kitovu ni kipini, toto jo 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 jo. Tondizi maini, yani soto jo tojo.
Hey! Ah, go gaga, ae, fanya kama unataga, ae, usifunje chaga, ae, pongeza masaga saga, ae, ah, go gaga, ae, fanya kama unataga, ae, usifunje chaga, ae, pongeza masaga saga.
Basi waonyeshi, waone, waone, basi waonyeshi.
Fire, fire, fire.
Utajanipa mazongo, ukijari taya.
Taya, taya.
Nizidishe uondo, steam za kaya.
Kaya, kaya.
Sichururu ndondondo, penzili kapaya.
Kaya, kaya.
Unavyo ni changanya manuva. Kiuno spiri kama msuva. Wako napona. Majabu sama kinguva. Mchezo ni unavyo ni funga funga. Magoli ya kona.
Tena, kiuno laini, chuchu do 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 do. Kitovu ni kipini, toto jo 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 jo. Afaide like mini, nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini, yani soto jo tojo.
Hey! Ah, go gaga, ae, fanya kama unataga, ae, usifunje chaga.
Fanya kama unataka.
kuvunja kiseti. Swali sosa na kula, fanya wainama kisha roteti. Tuwa kunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti.
Shinda beti.
Tuwa onyeshe sinema wakina feti. Asajo, nejo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Ajinkolo, jinkolo,
I like it.
Kono la soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Ajinkolo, jinkolo,
I like it.
Kikupa jo godo,
I like it.
Uno la soto jo,
I like it.
Oh yeah, jive, bebe, bebe. Asa jive, bebe, bebe. Emu jive, bebe, bebe. Si ujive, bebe.
Nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu
kwachu kwachu.
Nichanganye waone niwe fiatu fiatu
fiatu fiatu.
Hili pensi walikome washakuna ku
shakuna ku.
Hey. Baby sakororo kerewa daija
soko soko
numboro malewa
anja loko loko.
Mi kwako shote atakila lewa vimba
zimba.
Mkuchekeche kama kwa kila mkude simba.
Asante nejo,
I like it.
Una tancho godo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kono la soto jo,
I like it.
Baby jojo jo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kikupa jo godo,
I like it.
Kono la soto jo,
I like it.
Oh yeah, jive bebe, asa jive bebe.
Sungura nipe karoti marage sijazoea.
Yokote.
Nakunja goti na pandisha mori na
kunikasha, nisije kosea unigombeze, useme hunipeni unilize mie. Unitapo sister nikwaza, eti shikilia uzito ya umiza, badala yake busu kusambaza, akitiga goma baby we.
Yule yule, mimi na esi kumoja tupendane. Kwa macho, wale wakila na mwili.
DJ Sparks. Epic Entertainment.